Choshube khona ubuye sincokole okwesibini kwezincoko sikuphathele zona naba kwa Capital Legacy ze Wills Month. Siqale kaloku sithetha ngokubaleka kwe-will kuba umntu ngamnye kumele abe nayo ingakumbi ona abantu abaxhomekeke kuye ukuze balungiseleleke xa sele wena ungekho. Ke ndingaba ndiphazamile kakhulu uba bendingabuyanga sizothetha ngeendleko ezithi zivumbuluke exesheni elinintsi emva kwesingcwabo kuba kaloku ngoku kusalungiselelwa imingcwabo kusaphithizela noko ezo mali zona siyazi ngazo, siyazi ngeendleko ubukhulu becala kwezemingcwabo. Kuba iyabiza nayo, iyabiza kuba kaloku kukho le vakalelo yokokuba umntu wakho umenzele umsebenzi ondilisekileyo omhle ukuze uzive ukuba umkhaphe ngendlela efanelekileyo. Obona bomi ke bokuswelekelwa kubantwana, kusapho, kwizihlobo nezalamane zalowo ulanduleleyo eliphakade, ubomi bokuvakalelwa ukuba akasekho umntu wabo uqala sele uqukunjelwe umsebenzi womngcwabo. Ndithetha ukuthini? Kuye kucace ukuba akekho lo mntu obebhatala i-school fees, obebhatala i-medical aid, mhlawumbi irent okanye iinkonzo zikamasipala no-DSTV ne-medical aid. Ithini ke ngoku loo nto leyo? Kwenzeka kanjani ukuba ngeli xesha kusagqityazelwa inkonzo yomngcwabo, ngeli xesha kusafundwa ne-will, zithini na ezo ndleko, zibonelelwa kanjani na? Yeyona nto sancokola ngayo ke leyo namhlanje. Ndiqinisekile kukhoyo uyacinga uba ikhona nje i-life cover ndinayo, yona izawuthi isebenze xa kutheni nini. Ilungile i-life cover kwaye imali yayo iye ibe khona ephumayo ngokukhawuleza kuba kaloku kulungiselelwa isingcwabo. Kodwa ayiye iphume yonke ikwazi ukuvinca amatyala, ikwazi ukuvinca zonke ezi ndleko ndizawuzicacisa kuba kaloku kuxhomekeka ukuba umntu lo olandulileyo eliphakade okanye uswelekileyo usweleke njani na, kusekhona izinto ekufuneka ziphandwe na, ziqinisekiswe mhlawumbi ezingenisa namapolisa okanye abomthetho. Ithetha into okuthi ke leyo kungabambezeleka kwakunye ne-will le besithethe ngayo ngexesha elidlulileyo nayo ifundwa emva kwesingcwabo. Into ethetha ukuthi iindleko ezifuneka ngokukhawuleza, iimali zesikolo, iimali zo-DSTV, i-medical aid, nditsho ne-grocery, kuyafuna zicingwe, ziplaniselwe kwenzela ubana kungabikho kunqelerheka okanye ukukhathazeka okugqithise oku kokusweleka. Yinto esizawuthetha ngayo ke leyo namhlanje ukuba wenza kanjani na, ubala kanjani, ubaliswa ngubani ukuze ukwazi ukulungiselela ngendlela efanelekileyo. Ndizawuthi qaba ke zihlobo ndinenzele imizekelo yezinye iindleko ebendingekazikhankanyi ekufana negrosari njalo njalo kuba zikhona ezinye. Kufuneke ke uyazi into yokubana iimeko zabantu azifani, umamele uyazi uba ezinye izinto zingaba ziyangena kuwe neyakho imeko, ezinye mhlawumbi zingeni. Okokuqala, kukhona le nto kuthiwa zii-executors fees. Executor ngumntu otheni? Executor ngulaa mntu otyunjiweyo kwi-will wokuba ahoye i-estate, ayiqukumbele, ayiqoqoshe, enze zonke iimfanelo. Loo mntu lowo ke ungaqasha i-professional okanye abantu abaqeqeshiweyo, ungathi hayi mayenziwe lusapho lwakho, umntu omnye mhlawumbi omthembileyo kusapho, okanye uthi makuncediswane ubhale le nto kuthiwa kwi-will yakho yi-co-executorship yokubana umntu oqeqeshiweyo asebenzisane nomntu wakusapho lwakho. Iindleko zakhona ke zingafika ku-3.5% plus VAT kwi-value okanye ixabiso le-estate ukwenzela ukuba uyibone icace le nto. Kuba i-estate yakho ixabiso layo yi-1 million, i-executors fees zingafika ku-40,250. Kuye kufuneke namagqwetha ke zihlobo kuba izinto ezifana nezindlu ukuze zitshintshwe emagameni kususwe igama lomntu lo oswelekileyo, kufakwe igama lalomntu eshiywe kuye indlu, kufuneka amagqwetha enze lo msebenzi okanye i-conveyances. Umzekelo, indlu exabisa imali engange 1,850,000 rands ingaba nazo i-conveyances fees ezifikileyo phaa kwi 30,000 rands. Kube khona ke ne-master's fees, Master of the High Court, kuba e-Master of the High Court yiyo indawo egunyazisa i-executor ukuba iqale lo msebenzi. Banazo ke nabo indleko abathi bazibize zokubhala ezo ncwadi zokugunyazisa. Kungaba khona ke ne-trust fees zihlobo, kuba abanye abantu xa bebhala i-will bezazi into yokokubana banabantwana abaneminyaka engekafiki ku-21, bafake umyalelo wokokubana imali ze yabiwe kanjani na, kwenzela uba bangayisebenzisi abo bantwana nakanjani na. Kutyunjwe ke abantu ekuthiwa bazaba zii-trustees, kuthiwe kuyasekwa loo trust leyo. I-trust ke ukusekwa kwayo kungaqala phaa ku-1.15% nje kusaqalwa isasekwa. Kuphinde kube khona nenye 1.6% yeminyaka le, kuba kaloku i-administration inobugcazigcazi bayo eqhubekekayo. Leyo ke yeyokubana abantu abafune ukusebenzisa i-trust ukuhoya abantwana babo. Ubuyakhumbula bendikhe ndathi ezi ndleko ndizawuzikhankanya azibalulekanga mhlawumbi kumntu wonke, azifithi iimeko zonke. Zikhona ezizawungena, zikhona ezingazungena. Ukuba ke wena awusebenzisa trust, lo ezi percentage ndizichazayo apha ze-trust zona azizukungena kwimeko yakho. Ngoko ke usaqhubeleka usimamela, yibe ucinga i-circumstances okanye iimeko zakho, ucinge nendlela lo ozawuthi ikucebisa ngokwezimali uncokole ngaye naye, ukuze nikwazi ukulungisa bhetele xa nilungiselela ezindleko. Sesizawugqiba, zekhona kodwa ezinye sizothetha nokuba sithini ke ngoku isisombululo. Andikabizi ke ezinye irhafu, wena inheritance tax, wena capital gains tax, wena estate duty, nto ezo ezizawukubalwa xa sele executor ityunjiwe. Bethuna inintsi into, kukhona nezi zincinci ezeadministration. Uyayazi kaloku apho abagqwetha akhoyo athi ebhala isayina iletter seyikhuphe invoice. Eyi, inintsi into endiyithethileyo. Ungazibona unxunguphala okanye ucinga uba yho, ndaze ndawungena nakumngxunya. Ithwani into enje? Zininzi nezipercentage ubabalwa azibizileyo apha. Kodwa ke awuwedwanga. Mna ndikhankanya nje izinto ukwenzela uba uyazi uba ulungise kanjani na. Ndifuna ukuthi sihlobo khokho umoya, ungatatazeli, awuwedwanga tu. Ewe, ininzi into esiyithethileyo kodwa nezisombululo zikhona. Ithamsanqa lakho kukuba wenze ithuba lokumamela le ncoko yanamhlanje. Okwesibini, kwaCapital Legacy nabo banazo izisombululo. Ke ukuba uyaqhubeleka uncokola nathi, qale phaa kwi-comments, qale naphaa kwi-inbox. Uba le podcast uyifumana ngoWhatsApp, nayo iWhatsApp line yethu ninayo niyayazi. Qala khona uncokole, kuba kaloku xa uthetha kulapho sikwaziyo ukukhokelela ukubana uye kweliphi na icala. Phofu ungakrweca nomcebisi wakho omthembileyo wezimali, kuba kaloku naye umele ukuba azi ngezi sombululo ndithetha ngazo zikhoyo zakwaCapital Legacy. Sikhona ke sihlobo, ungazivumeli upopaniswe lulwazi oluninzi okanye percentages ezi uzivileyo namhlanje ngamanani wethu la. Ngeke akohlule, asohlulwa into engathethiyo elinani. Sikhona ke uba unxumelane nathi kumacwecwe onxibelelwano, kuFacebook, kuInstagram, kuTwitter. Ukhokhe umoya, umane uriwinder uba uyabona uba kukhona into ongakhange uyivisisise kakuhle. Sibonane kwithuba elilandelayo.